It's Beat Boys Records Production.
Magbizo Polifino Zimboga Wanda wa mama Tawezena chema ni kwira chikonkone Nima pizza mopeni Yepedeni kauka kuseni Tawezena chema ni kwira chikonkone Nima pizza mopeni Yepedeni kauka kuseni
This is Katia Moto, Arusaka. I see you.